Si sanda kuvala nje umhlangano omkhulu obusuku obuhlanu eTabenakele lapho ngomusa kaNkulunkulu nangosizo lwakhe ngizamile kanzima ngemibhalo ukuhlela ngokwenqubo ibandla lenkosi uJesu Kristu njengoba sikholwa eTabenakele lika Branham. Into yokuqala ngifisa kuyisho ukuthi umelusi uhlala njalo ephethe ngokugcwele eThabenakele uma ngingekho futhi ngibheka kumelusi kuphela lapho ngibuya. Ngakho-ke uphethe ngokugcwele ukuguqula noma ukwenza noma yini acabanga ukuthi ingcono ukwedlula konke ngaphansi kobuholi bukamoya ongcwele ngenkathi ngisahambile.
We believe in an apostolic.
Siyakholelwa ebandleni labapostoli elifundisa ngezibusiso zabapostoli ukwenzela abantu balolusuku. Siyakholelwa evangelini eligcwele futhi siyakholwa ukuthi zonke izibonakaliso nezimangaliso ezakhulunywa yinkosi yethu uJesu Kristu ziyophelezela ibandla lakhe aze abuye. Siyakholelwa kulezo zinto futhi siyakholwa ukuthi zifanele zihlelwe ngokwenqubo lokho ibandla elinakho enqubweni yalo futhi ibandla ngalinye linezimfundiso zalo nenqubo nokuphatha. Ibandla lethu alinawo amalunga njengabajoyini. Siyakholwa ukuthi ibandla lomhlaba wonke likaNkulunkulu ophilayo lingabafowethu nodadewethu nokuthi bonke abantu bamukelekile ngaso sonke isikhathi kungakhathalekile ukuthi abaliphi ihlelo eThabenakele likaBranham, esitaladini u-8 noPenny eJeffersonville, e-Indiana. Siyakholelwa ekulungisisweni ngokukholwa kwabaseRoma besihlani vesi lokuqala. Siyakholwa ukuthi emva kokuba umuntu eselungisisiwe ngokukholwa unokuthula nenkosi uJesu Kristu, kodwa kungenzeka ukuthi lo muntu ofanayo angaba nayo imikhuba njengokuphuza, ukubhema, ukwenza izinto angafanele azenze, imikhuba engcolile yenyama. Kwele-ke siyakholwa ukuthi igazi likaJesu Kristu liyamgcwelisa lo muntu lenzele inkonzo yenkosi, futhi ngokuthi siyakholelwa ekungcwelisweni ngokwamaHebheru 13 ivesi le-12 nele-13 lapho naye uJesu ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe uqobo wahlupheka ngaphandle kwamasango. Futhi siyakholwa ukuthi ukungcweliswa kuyafundiswa eTestamenteni elisha futhi kwenzelwe amakholwa wedlule onyakeni weTestamente elisha esiphila kuwo manje. Futhi siyakholwa ukuthi emva kokuba umuntu esengcwelisiwe imikhuba engahlanzekile isihambile kumuntu, yena uyikholwa enkosini uJesu Kristu nemikhuba yakhe isihambile. Siyakholwa ukuthi khona-ke usengongenele umbhaphathizo kamoya ongcwele ofika njengokugcwalisa kokholwayo. Bese kuthi-ke lapho ikholwa kunjengoba nje izikhathi eziningi njengoba ngikufundisile njengokucosha ingilazi phandle egcekeni lezinkukhu, ukulungisiswa, ukuyicosha, ulungele ukuyisebenzisa ngenhloso enhliziyweni yilokho uNkulunkulu akwenzayo esonini, sona sisalokhu singcolile. Khona-ke sihlanzwe ngegazi likaJesu Kristu, futhi igama okungcwelisa yigama elimbaxambili elisho ukuthi uhlanziwe kwase kubekwa eceleni kwenzelwa ukusetshenziswa. ETestamenteni elidala i-altare lalingcwelisa isitsha futhi sasibekwa eceleni senzelwe ukusetshenziswa. Sikholwa ukuthi umoya ongcwele ubeka isitsha esifanayo ekusebenzeni, ukuthi umoya ongcwele akusona esinye isinyathelo somusa kepha ngokuningi komusa ofanayo ogcwalisa okholwayo kuze kufike ebangeni lapho izibonakaliso nezimangaliso njengeziphiwo zabapostoli okwakhulunywa ngazo kwabaseKorinte bokuqala 12 zizibonakalisa qobo lwazo ngaleli kholwa ngenkathi umoya ongcwele ungena ukuthatha isiphiwo. Ngiyakholwa ukuthi umbhalo ufundisa ukuthi iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka, ukuthi lapho sizalwa kulomhlaba sithunyelwe lapha ngenhloso eyodwa kungukuthi kaNkulunkulu, nokuthi ngaphambi kokuba ngisho sibe ngabantu abadala ngenkathi sisengabantwana, iziphiwo esinazo zikaNkulunkulu zikithina ke nokugcwaliswa kuphela kukaMoya Ongcwele faka lezi ziphiwo ekusebenzeni. Kodwa sinazo ekuqaleni njengabafundisi nabapostoli nabaprofethi neziphiwo zezilimi neziphiwo zikamoya eziyisishiyagalolunye ngokwabaseKorinte bokuqala 12. Manje siyakholwa ukuthi lezi ziphiwo ziyasebenza namuhla futhi zifanele zibe kulo lonke ibandla lendawo. Nakuba kukanjalo sitholile emhlabeni wonke ukuthi kungobuhlanya kakhulu obuxhunywe ngakubantu abazisho ukuthi bangamakholwa angabapostoli njengoba nje benjalo kwezinye izinqubo nokunye nokunye, sinezinhlanya ebezilokhu zihambisana sibe nalezo kudabula eminyakeni labenakho osukini labapostoli, futhi njengoba uPaulu asho lapho ukuthi kanjani ukuthi abanye babefikile futhi babancenga baya le balandela ezinye izimfundiso nokunye nokunye, kodwa ekufundiseni kwakhe uQobo wathi umengelo sevela ezulwini yofundisa noma yini enye kunalokho akufundisile mayibe ngeqalekisiweyo. Ngakho ke thina njengethabenakeli likaBranham esitaladini u-8 lopheni lapha sizama ukulandela izimfundiso zeTestament elisha ngokuba siyakholwa ukuthi uJesu Kristu eyindodana kaNkulunkulu noPawulu umpostoli wabizwa futhi isitsha esikhethiwe ngokhetho lukaNkulunkulu ukuba athunyelwe ebandleni labezizwe ukuba alibeke ngokuhlelekile.
Now, we believe and water.
Manje siyakholelwa empaphathizweni wamanzi ethabenekele likaBranham ngokuqinisa egameni lenkosi uJesu Kristu okuyimfundiso yabapostoli yeBhayibheli. Futhi kwangathi wonke amalunga noma abeza ethabenakele likaBranham abafisa okunjalo, kwangathi noma ngasiphi isikhathi becela ukuba baculiswe egameni lenkosi uJesu bangaxoxisana nomelusi, futhi uma sebephendukile futhi bakholwa yinkosi uJesu Kristu umelusi uzo ngokukhulu kushesha, ngisho nangaleso sikhathi uma engakwazi ababhabhathize masinyane. Lokhu kubangenisa enhlanganyelweni yamakholwa. Siyakholwa ukuthi ngombhaphathizo wamanzi singeniswa ekuhlanganyeleni, kodwa ngombhaphathizo kaMoya Ongcwele silethwa emalungeni ngokuba amalungu omzimba kaJesu Kristu elisezweni lonke. Manje enye into esiyikholwayo ukuthi ukubonakaliswa kukaMoya kunikezelwe kuwo wonke umuntu ukuba azuze nalokho. Manje siyakholwa ukuthi lapho lezi ziphiwo nokunye nokunye kusebenza ebandleni, kungukuthi thina esihawukela futhi esifisa ukuthi abantu abanesiphiwo ngomoya beze futhi bakhonze nathi. Manje ezindaweni eziningi sithola ukuthi lapho lezi ziphiwo kubantu, abantu akaqondi ukuthi bazisebenzise kanjani futhi nini lezi ziphiwo, futhi ngokwenza njalo baletha kuphela ihlazo esikhole ukuthi kuzoba nje yilokho uSathane angakwenza ukwenza abangaphandle abangakholwayo nokunye nokunye besabe ngalesi sibusiso esimangalisayo uNkulunkulu asinikeze ibandla kulezi zinsuku. UPaulu wathi lapho kufika umfukazi phakathi kwethu futhi sonke sikhuluma ngezilimi, ngeke yini umuntu asuke ahambe futhi athi siyahlanya, kodwa uma umunye ezoprofetha futhi azise imfihlo yenhliziyo khona ke bayowela phansi futhi qiniso uNkulunkulu nani. Manje siyakholwa ukuthi iziphiwo zokomoya phakathi kwamakholwa uhlelo losuku, angeke sikholwe ukuthi umuntu angashumayela ngaphansi kogqozi bese ke noma abe nguthisho ophefumulelwe bese ke ephika isiphiwo sokuphulukisa noma isiphiwo sokuprofetha noma ukukhuluma ngezilimi noma ukuhumusha izilimi noma yikuphi kwalezi ezinye iziphiwo. Ngakho ke nansi inkolelo yami ezwini likaNkulunkulu indlela yetabenakele likaBrenham esteladini u-8 nopheni lapha eJeffersonville okufanele lilawulwe ngayo. Ngicabanga ukuthi into yokuqala futhi ngikholwa ukuthi lezi zinto engizishoyo zisemqoka futhi zifanele ziqhutshwe ngalendlela etabenakele likaBrenham ukuba lona liphumelele enkosini. Futhi uma nganoma yisiphi isikhathi lezi lokhu bekungabuzwa umuntu onombuzo mayelana nakho angaxhumana nami uma bengeke bakwazi ukuthola umelusi noma bangaxhumana nomelusi. Uma ngisekhaya ngiphumile kolunye uhambo oluningi ngiyajabula ukusiza amalunga nje noma umelusi noma ngasiphi isikhathi. Futhi lezi zinto zingokombhalo futhi ngiyakholwa ukuthi kuyinqubo yebandla. Ngiyacabanga kuqala ukuthi lonke ilunga noma wonke umkhonzi wethabenakele likaBrenham ufanele abe sothandweni lobuNkulunkulu kakhulu komunye nomunye kuze kube kuyo izinhliziyo zabo ziyolangazelelana lapho beyodingeka ukuthi basuke bahambe ukuba bashiyane enkonzweni ebusuku. Ngiyikholwa leqiniso othandweni lobuNkulunkulu. Umphostoli uPawulu washo ukuthi kwakungubufakazi bukaMoya oNgcwele ngalendlela bonke abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi bami, washo uJesu uma nithandana. Futhi siyakholwa ukuthi uthando lukaNkulunkulu olwathumela uJesu Kristu emhlabeni ukuba asifele sonke. Nkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa kuyo angabhubhi kepha uyoba nokuphila okungunaphakade. Futhi ukuphila okungunaphakade lapha ngokuphila kukaNkulunkulu uqobo, ngoba siba amadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngompaphathizo kaMoya oNgcwele okuyimbewu ka-Abrahama. Futhi usinika ukukholwa lokho u-Abrahama ayenakho ngenkathi ekholwe nguNkulunkulu ngaphambi kokuba ngisho asokwe. Manje into elandelayo sikholwa ukuthi laba bakhonzi bafanele bahlangane ndawonye laba bantu abanesiphiwo njengezilimi nabantu othola izambulo nokuhumusha nokungenokunye. Lamalunga noma lamakholwa njalo afanele ahlangane okungenani imizuzu engamashumi amane nanhlanu noma ihora ngaphambi kokuba izinkonzo zize ziqale. Indlu yokukhonzela ifanele ivulwe ngaphambi kwesikhathi namakholwa ahlangana ndawonye ngalobu busuku futhi okungenani imizuzu engamashumi amane nanhlanu kuya ehoreni ngaphambi kokuba izinkonzo ziqale. Ngiyakholwa ithabeleke likaBrenham ngazo zonke izikhathi lifanele libe nomshayi wopiyano ogcwaliswe ngomoya ozofika ngaphambi kwesikhathi, ogcwaliswe ngomoya ongcwele futhi uzodlalela maphansi maphansi kakhulu umculo wokomoya njengokuthi phansi esiphambanweni lapho umsindisi afela khona, ezansi lapho ukuhlanzwa esoneni ngakhala, lapho enhlizweni yami igazi lagcotshwa uthume egameni lakhe okuthile kukanjalo. Eduze Nkulunkulu wami kuwe dwala leminyaka ngivulekele, noma eduzane kwesiphambano noma ukuthize kukanjalo maphansi ngokunensa njengoba esazindla njalo njalo kumoya ongcwele weyena wesilisa noma yena wesifazane noma ngabe kungaba yini. Kodake ngikholwa ukuthi abakhonzi abangenayo bafanele bahlangatshezwe futhi awabo bagaxe amabhantshi abo nezigqoko bakhonjiswe izihlalo zabo ngempatho enhle ukuthi abangenisi kuphela noma abadikoni abagcwaliswe ngomoya ongcwele abangakwenza futhi ngothando ukubona ibandla likaNkulunkulu ophilayo liqhubeka. Laba bakhonzi abafanele bakhulume bodwa futhi bakhulume ngapha nangapha nokwenza umsindo ebandleni. Bafanele beze ndawonye kokuqala bathi shelele phezulu ngokukhuleka buthule mhlawumpe eyathare okwemizuzwana embalwa kungakhulekwa kakhulu uphazamise omunye umkhuleko othule usekukhonzeni. Vumela lokho kuzike ukukhonza ngomoya wakho bese ke ubuyele esihlalweni sakho. noma udingi kuya ealtare vele nje ungene futhi uzitholele isihlalo hlala phansi ulalele umusic uvale amehlo akho ukhothamise ikhanda lakho futhi ngokuthula ukhonze uNkulunkulu sonke lesi sikhathi manje ke uma umoya ufanele wembule ukuthile komunye noma umunye ogcwaliswe ngomoya kuze kufike endaweni lapho beyokhuluma khona ngezilimi khona ke lo muntu ufanele asukume futhi anikeze umlayezo futhi wonke umuntu ufanele athule kuze kufike ukuhumusha lapho ukuhumusha kufika akufanele kube ukucaphuna nje umbhalo noma into ethile engenancazelo kufanele kube umlayezo obhekiswe ngqo ebandleni noma sicabanga ukuthi uzoba senyameni sibona okuningi kwalokho futhi manje ngiyakholwa umoya buzokhuluma kuphela ngokwakha ibandla futhi manje kuzoba umlayezo okuthize okukanjena mhlawumbe abantu bayabuthana ngalesi sikhathi abanye abantu abagulayo uyangena mhlawumbe kukhona indoda elele ekhubazekile noma okuthize awukaze uyibone ngaphambilini kodwa lapho ukuhumusha kufika kuzoba into ekanjena lapho ukumusha noma lowo sanda kukhuluma nje ubengathi awu isho kanje inkosi indoda ayiphakathi kwethu ivele endaweni ethize bese echaza indawo futhi beyosho ukuthi ikhubazekile ngoba eminyakeni emithathu noma emine edlule noma kungahle kube yini udaba lungahle lube yini yenza into ethize embi njengokushiya umkayo nezingane futhi yabaleka kubo futhi iwele emlenzeni wetafula noma into efana nalokho kukanjalo futhi ithole kulimala futhi kuyikhubazile isho kanje inkosi uma izophenduka kulokho futhi izokwethembisa ukuya kumkayo futhi ibuyisane naye khona ke izophulukiswa manje futhi ibuyele emndenini wayo futhi kona ke ngaphambi kokuthi noma ubani asho noma yini kufanele kungenani kube nababili noma ngaphezulu amadoda noma abantu esakhiwenu abaqinile ngokomoya emfundisweni yevangeli onokwahlukanisa okuhle kukamoya uyakuphakama futhi asho ukuthi ngokwenkosi futhi uma leyo nto ingenzeki khona ke izilimi azifanele zishiwo ebandleni uma umuntu ekhuluma ngezilimi uPaul wathi uma engekho okumushayo nokunye nokunye mabakhulume ekhaya noma ngabe bakuphi ngoba bazibuzisa bona kuphela futhi akusikho okokwakha ibandla khona ke lo muntu emva kokukhuluma nokuhumusha bese kuthi ke abahluleli ababili noma abathathu ngokwemfundiso kaPaulu ongcwele yeBhayibheli ukuthi kufanele kwehlulelwe ngabahluleli ababili noma abathathu kodwa ke makuthi umuntu elibiza kuye angene futhi khona mhlawumbe ungahle kukhombe umuntu othize noma umelusi noma umunye ukuba ahambe abeke izandla kulomuntu futhi lowo ogulayo noma ohluphekile futhi bayophulukiswa khona ke makuthi umelusi noma umunye umuntu noma kungaba ngubani okhonjwe ngumoya ongcwele ukuthi ahambe akhuleke umkhuleko wokukholwa mabahambe futhi bashumayele kumuntu ngalokho umoya okushilo bese kuthi ke ngaleso sikhathi umuntu ophezu futhi noma ngabe yini umoya ongcwele oyishilo kuzokwenzeka ngokushesha ngaleyo nkathi njengoba nje umoya ongcwele ukunikeza futhi khona ke abantu bangajabula futhi babonge futhi badumise futhi bakhonze uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa khona ke bafanele bakhothamise amakhanda abo futhi babe semkhulekweni futhi ukubona ukuthi ngabe ukhona yini omunye umlayezo umoya ongcwele ongafuna lezi ziphiwo zibonakale ngaphambili bese kuthi ke uma nganoma yisiphi isikhathi ukuthi umuntu beyokhuluma ngezilimi futhi ahumushe futhi abahluleli bayothumela umuntu ukuba athathe ukuba enze noma ngabe yini okushiwo ukuba kwenziwe futhi akufezeki khona ke iqembu lonke labo lizoya ealtare futhi lapho likhuleke kuNkulunkulu ukuba asuse lowo moya kubo ngoba akekho ongafuna umoya onjalo njalo. Besiyokwazi ukuthi bekuyoba ngamanga futhi bekuyoba ngokwesitha futhi kungabi okukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angasho kuphela iqiniso makuthi lokho kuqondwe ngokucacile ibandla ngaphambi kokuba uqale lokhu lenqubo entsha. Khona ke mhlawumbe kuzoba yinto njengale umlayezo ubuyosho kumfowethu othize mhlawumbe lokho uthi ubungathi ubuhlala ngasemzileni wesitimela noma ukuthize ukuba yena aphume ngoba kuzoba khona ukusakazeka emgwaqeni noma ukuthize noma yini okukanjalo. Futhi makuthi abahluleli ngemuva kokunikeza ibandla imvume yokukhuluma noma ukusebenzisa lo mlayezo osanda kuphuma nje uma ukwahlulela kwabo ukuthi ngokukaNkulunkulu khona ke bekisisani futhi nibone ukuthi kuyafezeka yini. Futhi uma kufezeka bonke uNkulunkulu futhi ube nomusa omkhulu enhliziyweni yakho ngakuye futhi umnike indumiso nokukhonza futhi uzithobe ngaphezu kwazo zonke izinto zithobe. Ungalokothi uzikhukhumeze ufike endaweni lapho wazi khona okuningi ngakho kunomelusi wakho noma ibandla okhonza kulo. Uma ufika kuleyo ndawo khona ke ngizoneluleka ngamunye wenu ukuba nithole enye indawo ukuba nikhonze kuyo ngoba ngicela umelusi angalokothi avumele noma yini ngaphandle kwenqubo yeBhayibheli ngendlela esikubone ngayo lapha ebandleni. Futhi khona ke sifuna lezi ziphiwo zisetshenziswe futhi endaweni nabakhonzayo uma kuqhutshwa ngokulungile ngokwezi nizobona elinamandla ibandla elimangalisayo lisebenzela inkosi yethu Jesu Christ. Manje khona ke into elandelayo yezokwenzeka kuzoba ukuthi uma laba bantu abane abaphuma enqubweni ngalezi zikhathi ukuthi idikoni noma umngenisi othile ogcwaliswe ngomoya ongcwele nenomusa omningi enhliziyweni yabo uza kuya kumuntu ngenhlonipho yokuzithoba njengosababa futhi uya kubaqondisa ngalendlela. Noma umelusi noma kungaba ubani okuzoba ngokubaluleka kakhulu kubadikoni ukuba bakwenze kanjalo umelusi ngalesi sikhathi ngenkathi lezi zinkonzo zokomoya ziqhubeka ufanele abe sekhumbini lokukhulekela noma ndawo ekhuleka. Le milayezo khona ke uma ungekho imilayezo eqhubekayo ungekho izambulo khona ke abantu bazoba nelungelo uma befisa ukuba baphakame futhi banikeze ubufakazi ubufakazi kuphela benkazimulo kaNkulunkulu ababophezelekile ukwenza lokho kepha ubufakazi bufanele bunikezwe ngaphambi komlayezo noma ukuqala kwanoma yipi inkonzo yomculo noma yini ubufakazi kulezi zinkonzo zokukhonza. Ngabe niyaqonda bandla ukuthi ekwenzeni lokhu ninalo lonke ibandla emoyeni wokukhonza ngaphambi kokuba izwi lingene ukuba lifundiswe na. Khona ke umoya ongcwele ungena ezwini bese ubonakalisa uNkulunkulu ngezwi ukuba kube ukuqinisa kokukhonza kwenu. Manje khona ke emva kwalokhu isikhathi sokuba umelusi angene uma imilayezo iqhubeka asithi umelusi ufanele aphume ngo athi seligamenxe elesikhombisa futhi noma ikota lesishiyagalombili futhi uma le milayezo isalokhu iqhubeka ngaphambi kokuba umelusi eze kweyakhe aphume ekutetisheni kwakhe noma ngabe ukuphi ukuthatha indawo yakhe emsamo omunye umfowethu ufanele amyalele. Ngoba abangcwele bayazi ukuthi umemelusi heza emsamo sekuyisikhathi sakhe khonake senkonzo futhi lokho kunikeza esiyinqwaba isikhathi esanele sakho konke ukubonakaliswa kweziphiwo ukuletha umoya kaNkulunkulu phakathi enhlanganyeni yebandla. Futhi uma noma yimuphi ongakholwayo bekuyo kwenzeka ukuba abe lapho abe ngophazamisayo umuntu onenhliziyo enhle beyo yakubo njengomngenisi noma idikoni futhi ubeyobatshela ukuthi bebeyo bacelwe ukuba belokhu benenhlonipho yokuzithoba noma babe nenhlonipho yokuzithoba ngenkathi inkonzo isesenqubweni ngoba umoya usesakhiweni neziphiwo zikaNkulunkulu ziyenziwa zibonakaliswe ukwakha ibandla. futhi lo muntu ufanele atshelwe ngothando futhi hayi ngokukhahla ngaphandle kokuthi bekuyofika endaweni lapho bebephuza khona noma ukungalaleli ukuthile noma enye into ethize ebiyobe ithikazisana nokukhonzwa kwenkosi okungukuthi iziphiwo khona ke ziyabonakaliswa khona ke umuntu uyofanele ubeyo noma uyofanele akhishwe ngaphandle kolunye uhlangothi kwelinye lamagumbi angemuva noma kwenye indawo bese kukhulunywa naye futhi kubhekwane nakho ngomusa.
Now, while the pastor comes to the platform,
manje ngenkathi umelusi eze emsamo ngemva kokuba umelusi eze emsamo ngizophakamisa njengethabenakele likaBrenham lapha ukuthi umelusi ahole inhlangano yebandla okungenani ngelilodwa noma amaculo amabili amahle ngokuba sikuthole kunjalo ukuthi lapho abaningi bezama ukusebenzisa ebandleni kuletha inkathazo kuphela bengizophakamisa njengoba ngenza ngenkathi ngangelusa ibandla ngahola amaculo oqobo lwami futhi ngizizwela ukuthi bekuyoba yinto enhle uma umelusi enze kanjalo oqobo lwakhe futhi kuye yonke imihlangano yomkhuleko lapho bebuthene khona ndawonye amaqembu emihlangano yomkhuleko umelusi ufanele abe khona kumunye ngamunye akufanele neze kushiyelwe kumuntu ngamunye ukuba ahambe ahole imihlangano enjalo ngokuba sikuthole kunjalo ukuthi bayasuka emzileni emfundisweni futhi khona ke bangabangela bayibuyisa ngqo bayingenise ebandleni futhi isikhathi esiningi kuletha izinkolo eziphambene nokukholwa kuyikho kanjalo njalo okungesikho kwebandla likaNkulunkulu ophilayo futhi umelusi ufanele abe kuyo yonke imihlangano yomkhuleko nokunye nokunye lapho ibandla imibuthano ikhona futhi umelusi akafanele neze yacheme emhlanganweni ngokuthi athi kukhona iqembu elilodwa lingalendlela nelinye ngaleyo ndlela umelusi ufanele ame phakathi kwawo omabili futhi aye kuwo futhi abathole bebuyisene ngokushesha futhi uma engena kubathola babuyisane akahambe netikoni futhi khona ke uma bengeke bamuzwe umelusi noma idikoni khona ke kufanele kushiwo ebandleni futhi njengoba uJesu asho makabe kuwe njengomheteni nomthelisi futhi noma yini oyibopha emhlabeni kwasho uJesu ngiyokubopha ezulwini futhi okukhulula emhlabeni ngiyokukhulula ezulwini manje lapho umelusi heza emsamo khona ke umelusi akahole okungenani elilode noma amaculo amabili bese eqonda ngqo ezwini hayi ukuthi asikho isikhathi salemihlangano yobufakazi emide futhi wonke umuntu esukuma nezwi angalisho lokho akuphumeleli ethabenakele likaBrenham uma noma yibaphi abantu abalalele le tape futhi wena kuye kwaphumelela ebandleni lakho awu lokho kulungile ngokuphelele futhi siyajabula kakhulu ngalokho ukuthi uyaphumelela ebandleni lakho kodwa kwelethu lapha akunjalo kuphela kubangela kudideka kade ngelusa lapha eminyaka eyevile emashumi amabili futhi ngithole ukuthi kubangela ukudideka kuphela uma unobufakazi bunikeze ngaphambi kwebandleni labantu ngenkathi umoya usabusisa nokunye nokunye noma indlela yangempela yokufakaza yikho ebandleni ingaphandle ezindaweni ezimnyama makukhanye ukukhanya kwakho lapho kumnyama khona yana ezindlini zasemigwaqweni nezindawo ezahlukahlukene nalapho isono nento kunqabelana khona khona ke makukhanye ukukhanya kwakho nanso indawo yokukwenza kepha lokho uma inkosi ikubusisile futhi yakunikeza isibusiso esithile esikhethekile esikhulu noma ukuthize ozofanele ukutshele abantu kwenze ngesikhathi senye inkonzo inkonzo yangaphambili yokulungiselela noma lapho umoya ubusisa futhi unikeza ubufakazi nezambulo nezilimi nokuhumusha nokunye nokunye ekukhonzeni kwabangcwele ngaphambi kokuba izwi likaNkulunkulu lilethwe ngaphambili Khona ke umelusi ngemuva kokuhola leli hubo ngokushesha uya kuhola ibandla ngomkhuleko futhi umkhuleko webandla aqobo lwakhe lapho emaimsamo abacele bonke kubaba khothamisa amakhanda abo ngomkhuleko lokhu sikuthele kuba yisibusiso esikhulu futhi kubuseka kakhulu ekulawuleni ebandleni bese kuthi ke into elandelayo umelusi afanele ayenzeke kamuva uma bebenomhlangano wangempela wokomoya neziphiwo zenziwa zibonakala eziningi izimfihlo zezinhliziyo zabantu nezinto ebezifanele zenziwe ngeziphiwo emhlanganweni Khona ke umoya kaNkulunkulu usemhlanganweni futhi kulula kakhulu ngaleyo nkathi kumelusi ukuthola umoya kaNkulunkulu osuvele usemhlanganweni ezwini likaNkulunkulu lapho efunda futhi eqala ukushumayela umelusi khona ke ushumayela noma yini umoya ongcwele ozoyibeka enhlizweni yakhe noma ngabe yini afisa ukuyenza emi lapho kodwa ibandla kufanele kuphela bangathokoza lapho eshumayela kusobala noma bathi amen lapho izwi liphuma kodwa maqondana nokusukuma futhi unikeze imilayezo ngezilimi nokuhumusha ngenkathi umoya ongcwele usebenza ngomelusi umbhalo uya kulahla lokho futhi wathi umoya wabaprofeti uthobele umprofeti Umelusi khona ke ufanele ahlalise phansi lo muntu oyedwa futhi abacele kuba bahloniphe ngokuzithoba futhi bagcine indawo yabo. Umelusi ufanele abe yindoda enendlela ethobekile kakhulu ngaye. Kepha hayi ukuthobeka kakhulu kepha lokho angaba yikho njengeNkosi uJesu Kristu ngenkathi ibone okungalungile kuqhubeka ebandleni waluka izintambo futhi wabaxosha indlini yokukhonzela. Futhi manje ibandla likaNkulunkulu liyindlu yokwahlulela futhi umelusi uhlelo oluphakeme ebandleni ilunga liyinto ephakeme kunazo zonke ebandleni labapostoli ngaphandle kukamoya ongcwele umoya ongcwele uletha umlayezo wakhe ngqo elungeni nelunga liwunikeza abantu abangcwele neziphiwo zabo baya kuba nendawo yabo kuqala ukukhonza nokuhlangana okuletha njengoba ngishilo ngaphambili umoya wenkosi esakhiweni womelusi futhi kwenza kube lula kakhulu ukuba umoya ongcwele usebenze ngaye ngaleso sikhathi lapho umhlangano omuhle kamoya wandulele ukufundisa kwakhe bese kuthi ke umoya ongcwele ungena ezwini futhi ufundise izwi usuvele ubonakalisiwe ngeziphiwo bese kuthi ke ukubizela yathare kuyenziwa ngaleyo nkathi kamuva futhi abaningi khona ke bazobona futhi bazi ngokusebenza kukamoya ongcwele nezwi likaNkulunkulu umelusi alibekayo ukuthi nina nibandle likaNkulunkulu ophilayo futhi njengoba uPaulu asho wasendulo uyowa phansi futhi athi qiniso uNkulunkulu unani manje kulezi zinto makwenziwe ngenhlonipho yokuzithoba
and now to the pastor to our brother Neville at this time remember he is the full head of the church
Futhi manje kumelusi kumfowethu Neville ngalesi sikhathi khumbulani uyinhloko egcwele yebandla umfowethu Neville unelungelo ukusebenzisa noma yilipi igunya umoya ongcwele ayoba nalo noma yini umoya ongcwele obuyomtshela ukuthi akusho ngamanye amazwi ebandleni yena unelungelo kunoma yini uNkulunkulu abeyomholela ekutheni ayenze Unelungelo futhi ngaphezulu kwebhodi lakhe labadikoni angalishintshe ibhodi labadikoni abaphatheli noma umshayi wopiano noma yisiphi esinye isikhundla ebandleni afisa ukusishintsha ezizwa iholo ngumoya ongcwele ukuthi yenze kanjalo futhi noma yini ayenzayo ngizokuqonda njengoba yena ngiyakholwa zoba indoda emisabayo uNkulunkulu ngizokuqonda ukuthi kungokwenkosi futhi ngizokuvuma ngokufanayo ngakho ke kumnike igunya khona ke ukuhambisa ibandla ngendlela azizwa eholeleka ngayo ukuthi akwenze Manje noma yisiphi isikhundla ebandleni umefisa ukushintshanisa izikhundla ngabantu ngokuba unegunya lokwenza lokho okungukuthi ngiyethemba ukuthi lokhu kuzohlala kuthandeka futhi akusoze kwadingeka kusetshenziswe. Manje kwangathi inkosi ingalibusisa nonke futhi ngiyethemba ukuthi lokhu kuzoqhutshwa ngolwazi lwenu olwedlula konke kakhulu futhi kwangathi umoya ongcwele ungaqaphela yilowo nalowo wenu futhi kwangathi wonke ophethe isikhundla sebandla angagcwalisa indawo yakhe yomsebenzi azi lokhu ukuthi uNkulunkulu uzokwethwesa icala ngokuthi wasibamba kanjani isikhundla sakho ebandleni ngamunye uyodingeka azilande futhi kumalunga nje nabangcwele abanesiphiwo abathandekayo osebandleni lethu labo abaprofethayo noma abakhuluma ngezilimi noma abahumushayo noma abanezambulo sijabule nje kakhulu kuba nani ebandleni futhi sizoninikeza ukubambisana okugcwele kuye yonke into umoya ongcwele aya kuyifakazisa lokho akushilo kini. Futhi siyanithanda futhi siyakholwa ukuthi lezi ziphiwo zikini lokuthi uma ninethuba elikahle nokuthulwa kwangokombhalo kwakho ukuthi nizokwenza izisebenzi ezinkulu phakathi kwethu futhi kwangathi inkosi inganibusisa nonke ngumkhuleko wami oqotho. Makristu selokhu ngilalele le tape nginento eyodwa engiyibone ngiyishiye ngaphandle futhi lokho yilokhu ukuthi ngenkathi abantu besakhuluma ngezilimi kufanele kube ngokudedelana kwababili noma abathathu ngokwemibhalo lokho ngokuthi kunemi yalezo emibili noma imithathu kuphela okufanele unikezwe enkonzweni ngayinye emva kwalokho ngokwemibhalo ukuthi lokhu kudedelana lokhu kumele kube amabili kuphela noma amathathu. Ngakho ke kwangathi ningazigcina lezi zinto ngokufanele indlela umoya ongcwele akuqondise ngayo eBhayibhelini lakhe futhi lokhu ngokwazi kwami ukudlula konke indlela yokukwenza. UPawulu wathi makube ngokudedelana kwababili noma abathathu uma bekhuluma. Inkosi nibusise.